nange nabibala bubi nyo 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 naloza biri nkomya kumairo kumi na yeraba wetutunse mama tutunu tulikumairo chikumi ntebeleza mato kude mabega ngakuba kumalabia mubula gosebo eno mchikumi biocha biocha na yate binyumo kusinge bieri mkumi yaba nange natuka yontieno simanyi wansi baka wero kumaso Kantuntunu olabika bwe wansiba simanyi na jengenda banangera bwe mpala banyamunyambe wankola ky'omutima gwange gwali gwegala okwegula walayira titoyogera na mukazi nonemererwa naye manyi galevuga ntwala simanyi nayo olabika mutima gwange guyambe tugumenya ogufuula ebisoto wankola ky'omutima gwange gwali gwegala okwegula walayira titoyogera na mukazi nolemererwa naye manyi galevuga ntwala munyambe banange mutima gwange guyambe tugumenya ogufuula ebisoto Chitimba chusebo, mukwano wa mvuba Nikuma vivi sebo, nanega irira Omutima kwangiraba, nagukweka wala kuba Nakuwa wabafero manyi, bali wakutubu zabuza Kutume nyame nyo manyi, zandi sensitive mulavu Omutima kwange Singo sabolo kupata wanono gulira Gulinge girasi Tochigezo kugume nyamenya Webalavu Jimpewera Webakeya Tonsela jimpe Webataimu Tonkalubiriza Kazi none mererwa naye Manyi galevuga ntwala simanyi nayo olabika Mutima kwange guyambe tugumenya ogufuula ebisoto Wankola ky'omutima gwange gwali gwegala okwegula Walayira titoyogera na mukazi none mererwa naye Manyi galevuga ntwala munyambe banange Mutima wangu guyambe tukumenye kufule bisoto
Wasibakantuntunu.